Patiently waiting for my time, yet I stay in a pressure. Sometimes it lies, and because it lies, so sick on a kesha. Napenda kwa peke yangu wanajiongelesha. Kwenye hizi beat in maisha yangu wanajieleza. Sina moyo hisia zangu pia na hisi nilizipoteza. Usiniambia unanipenda inafaa unanionyesha. Natamani vitu ambavyo haviwezi nunuliwa na pesa. Kufanya interview, sasa najua watanitonesha. Mama anambia kwa makini sita kukupoteza. Njoo nyumbani na wiki mwanangu mekupeza. Toyo picha umeka kidole cha kati kwenye status. Ni swala la time. Everything gon' be fine. Matema kili kukwitch, lakini bado na try. Itaji panju ni tasha.
Destination and us in a minibus. Keep things in a kwanga na mini buys. Washing out a kwamdomo in mini gas. I wish it was my verse and a vice versa. Argument squeezing a fupi na vavinyasa. The more you chase money, it's a kutaka. Ulimi na mics in a chest and tiki tak. They still copy when we're controlling a shift. I was in the pits who can dance shit. One beer, they say it was a sinner fast. Bonga sena gas. Bank and executive card is still in black. Kept my ears in the streets. Sign for everyone. She's doing 450 a week.
It's all a la time. Everything gon' be fine. Yeah. My time I feel like a quit. Like anybody on a try. It's a jeep and soon it's a shine.
Kitambo, naleta jambo, mlio ni wa mgambo. I can't walk unga pambo. I, na style ni za ngambo. Pass ya bro kitu wa set. Acha kujifanya dem bro, grow a set. Sim judge vitu anasema kiwa bangi. Think outside the box, so kiwa ndani.
Anzisha zina.